Sanibonani ekuseni kini liphasika lelijabulisako kakhulu umunye ngamunye wenu lolu ngilolunye lwetinsuku letinkulu kunato tonke esikhumbutweni seluvuko lwenkosi yethu ngilolunye lwetinsuku letinkulu kunato tonke lawo wonke umlando welive luvuko futhi sijabula kakhulu ukuba lapha manje ekuseni kulolu suku lolukhulu nekubona lilanga liphuma netimbali tivuka emhlabathini yonke into ikhuluma ngeliphasika futhi manje asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana munye nje babe nkulunkulu sitha ebukhoneni bakho futhi silindzele wena ukuthi usiphe manje ekuseni sibusiso lesincane nje lesingethulu lesivela ezulwini kutsinza lokutsite lokuncane kweliphasika emiphefumulweni yethu lucobo kuthi uma sisuka lapha singahle sithi njengalabo lebebavela eMawosi inhliziyo yethu betingavuthi yini ngekhathi kwethu ngenxa yebukhona bakhe na ngoba sikucela egameni lakhe nangenxa yenkatimulo yakhe amen. Ngale encwadzini yekugcina sahluko semashumi lamabili nesiphohlongo evangelini lamateyu longcwele nelivesi lesikhombisa ngifisa kufunda sihloko njengoba singena kule nkonzo.
And go quickly and tell his disciples.
Futhi hambani masinyane futhi nitshele bafundzi bakhe ukuthi uvukile kulabafile futhi bukani uyanendlulela kuya eGalile. Nitombona khona bukani nginitshelile.
There has been many great commissions given to man. And a people
kube naleminengi imiyalo lemikhulu lenikwe umuntu nebantu balomhlaba. Kodwa akukaze kube khona umiyalo lobaluleke kanje lonikethwako njengalona. Hambani nitshele bafundzi bakhe kuthi uvukile kulabafile. Loyo ngumiyalo lomkhulu. Kuthi indlela kuphela loku lokunganikethwa ngayo kwakungenxa yekuthi kwakufanele kube nalokukhulu kunqoba kucala.
There has been man in our days and
kube nendvodza etinsukini tethu nasetinsukini letendlulile nasemlandweni lomkhulu walelive kukwalo lokukhulu inkundla tempi letibandi. Kube nebancobi labanengi labakhulu tindvo letinengi letinkulu letendelwe sivele sibantu. Sibonelo nje ngiyacabanga njengoba ngehla manje ekuseni ngivuka ekuseni kakhulu futhi angikabi nalo lithuba lekudadisha kakhulu ngoba bengingathi nje kuthi nguyiphi ingcenye itolo ebusuku lebe sitoba nayo namuhla emkhathini wemelusi nami etinkonzweni kodwa endleleni yami ngehla kwentekile ngacabanga yini manje ekuseni lebe ingaba inhle kwendlula konke lengikwatiko kuyisho kubantu bakhe kuthatha umlayeto. Ngicabange ngalokho hambani nitshele bafundzi bakhe manje bafundzi bakhe balandzeli bakhe umfundzi nguloyo lolandzelayo futhi ngicabange ngalesifundo sekuthi umncobi lomkhulu nalonemandla
thinking of how many
futhi ngicabanga ukuthi bangakhi bancobi labakhulu lesibenabo kulelive nekuthi tinvotini letinkulu labatendile kuchubela embili nekwenda ngcono indlela yemuntu yekuphila.
I was thinking of the great
ngicabanga ngaNapoleon lomkhulu emuva elusukini lwakhe ukuthi bekangesiyo kanjani indoda lengumFrench lucobo kodwa bekanalokuthithe emcondweni wakhe. Uqala wethelela iFrance bengamthandzi uvela etichingini kodwa bekanembono engcondweni yakhe kuthi ngalenyeli langa kuthi uyongcoba futhi sizathi sekuthi abe naloko engcondweni yakhe bekadzingeka abe nalokuthithe kusebentela kuko. Kuwo wonke umuntu ngaphambi kwekuthi wente umsebenti ufanele ube nenjongo letsite lokunye lokungentiwa esikhundleni salokunye. Indvo letsite losebentela etikwayo yenhloso yemsebenti. Indvo letsite lotosebenta ngayo. Futhi njengoba sonke sati ngekutsatsa umlandvo waHitler noma hayi waHitler kodwa waNapoleon kuthi bekahambe wendlula ngasenyetini nangasekuntshintsheni kwetinkhanyeti. Wasebenda ngaleyo ndlela futhi alinzele ngoba lokho ngalesinye isikhathi wenda kanjalo futhi wazuza kunqoba futhi ufikela ngalapha eFrance futhi waba lichawe lelikhulu wabulala indlodza lamanengi ngenxa yokuthi bebangavumelani naye futhi wahlanda lonke live lakhe kwayo yonke indlo leyayimelene naye wavele nje wakuthanyela impela ngoba bekadzingeka abe nako ngaleyo ndlela kube bekangenako ngaleyo ndlela kwakuyoba nendlo letsite lemelene naye ngaso sonke isikhathi neluhlelo lwakhe lolukhulu lebekanalo engcondweni yakhe. Kuphila kwakhe lucobo kwakuyoba sengotini. Ngako-ke bekadzingeka abe nawo wonke umbuso wakhe ngalokuphelele nje njengoba bekangawuthola. Ngiyacabanga manje ukuthi niyangilandzela kuloku ngemncobi lomkhulu lengimcabangako. Yonke into embusweni wakhe ifanele ibe yakhe. Ifanele kube insitiyo umphefumulo nemtimba kwakhe. Ngeke kube khona lutho olumelene naye. Yonke indlo lebeyimelene naye bekatodzingeka ayiqoshe. Ufanele abe nayo yonke into mbamba ibe yakhe. Futhi uma Napoleon wahloma tikhali timbayimbayi tibhamu tichumane tinkemba futhi waphuma nalo mcabango munye kuthi uyongcoba umhlaba futhi ngalokuphathekako wakwenda lokho aneminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu ngesikhathi aseyinsizwa bekangumncabeli wekunathwa kwetshwala futhi ludumo lwakhe lolukhulu lwamenda waba ngulotatisako futhi kwefika emizweni yakhe kwathe wafa aneminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu asithakwa ludumo lwakhe akakhonanga kulumela futhi ngicabanga ngemuntu lokwathi kulena aneminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu wancoba umhlaba futhi wafa asithakwa ngenxa yoludumo lwakhe futhi walahlekelwa ngiwo kanye nje lomgomo lebekawulwela Bega luhlobo lwemfanekiso noma hayi umfanekiso ngingathi kodwa beka lithulusi la devil futhi etama kulwa ehlule umhlaba futhi wehluleka emashumini lamathathu nakuthathu kodwa lona lomkhulu umncobi lonemandla lengikhuluma ngaye eminyakeni lengemashumi lamathathu nakuthathu wancoba yonke indlo leyayisemhlabeni nase suhogweni aneminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu umncobi lomkhulu nalonemandla ngicabanga ngetimpi letinkulu letilwiwe etinkundleni siyathi kuxetha nganapoleon kuthi wefika ekupheleni kwakhe ewaterloo kwaba yinhlanhla yami kungesiko kadzeni kubuka etikwe kufanisa lokwendiwa ngemisalela yencola yakhe neyemadvodza emahashi neyendvodza kuthi balala kanjani enkundleni yempi kuthi tincola tilakanyene enzawonye emasondo ephukile ngephandle ekhathe emathafeni kwalapho lombukiso lomkhulu wendiwa khona kuthi umehluko lonje lokungiwo kucaphela kuthi umuntu asemashumini lamathathu nakuthathu nelihlazo lelilele lapho esikhumbutweni sempi yakhe lenkulu nekuncoba bese ke kuya eJerusalema futhi ubuke ethuneni lelingenalutho njengesikhumbuto semncobi lomkhulu nalonemandla ngandlela thite lenye kunalokuthite ekuncobeni uma sinalokuthite lesikulwelako uma kunesifo emthimbeni wethu futhi siyalwa emkhathini wekufa nekuphila uncoba lokunje pho uma sesikubona kunqotshiwe uma silwa nemkhuba lothite lomkhulu noma lenye indlo lethite lenkulu lesihacile uma ekugcineni imijeka lemikhulu ibhakuda futhi sikuncobile kusinika kutivela lokunjani ngekhathi kwethu ngoba khona-ke sesingaba ngumncobi manje ngicabanga ngempi yekugcina nekuthi kwaba kanjani ngesikhathi Hitler bekathathe iWarsaw futhi emajalimane acabanga ukuthi loko kwakungilokunye kwekunqoba lokuningi lokukhulu kwendlula konke lokungaba khona Ngenxa yokuthi Captain lomkhulu wabo Adolf Hitler wake nje wacilisa yonke into eWarsaw, wadzilita emabhuloho nelibhuloho lelikhulu lawa emaphepha bekagcwele etithombe letinkulu tekuwa kwelibhuloho. Emajalimane amasha atsabula esitaladini futhi ashaya tigubhu futhi ashaya tinkwela netinkulungwane tetindiza tendlula ngakuye lapho awine kuncoba kwakhe kwekuqala lokukhulu. Kubekwe njenga-Alexander lomkhulu noma Napoleon kuncoka umhlaba, kodwa waphethe laphi na? Ehlazweni impela wakwenda. Ngiyakhumbula ngesikhathi bakhe ibhuma phasi lenkulu. Kufanele kube uma wawelela entabeni, labanye bafana bahleti lapha manje ekuseni mhlawumbe labawela kule mvunja lenkulu. Umsebenti lo nje epholo kwakungiwo. Kwathatha umsebenti sibili longakanani nemsebenti lo nje impela labawenda. Futhi kwabita imali lengakanani kwakha ibhuma phasi letigitsi temadola labafana labalahlekelwa timpilo tabo ekwenteni kanjalo. Kodwa ekugcineni futhi emva kwesikhashana ngesikhathi limayela lekugcina lendlela selihanjiwe futhi ngesikhathi lendvunja seyicedziwe kuthi kwenyuka kanjani kumemetha kokuncoba kubantu bebanendvunja lebebangawela tintsaba ngayo kuzuza kuncoba. Ngicabanga ngalenye indvunja kuthi ngalenye lilanga yabita kuphila kwenkosi yethu lebusisiwe. Kwakungesiyo kuphela indlela emhlabeni, kodwa kwakungumgwaco lomkhulu lo wawubitwa ngemgwaco lomkhulu webungcwele. Lapho longcolile angayiwendlula kuwo, kodwa labo kuphela lababekwe luphawu. Ngulabo kuphela labakulolu hlangothi lakulo bayondlula kulomgwaco lomkhulu. Kuncoba lokunengi lokukhulu kuzuziwe. Labanengi bethu namuhla bangakhumbula kahle ngempi yokuqala yemhlaba. Ngiyakhumbula ngesikhathi nje ngisengumfanyana ngangidiva tinkwela tishaywa futhi ngisho balimi ensimini bamisa emahashi abo futhi bahalalisa ngetigcoko tabo. Bamemeta kakhulu bampongoloza. Kwakwendekeni na? Impi yaseyiphelile. Kunqoba kwase kuzuziwe. Umnotho lomkhulu lebe bawulwela ekugcineni sasinqobile. Ngicabanga ngalempi emhlaba yekugcina. Ngangihlala ngesheya nje kwesitalati. Futhi ngesikhathi tinkwela ticala kushaywa, bantu bagijimela emabaleni, besifazane bagcoke tidziya tabo, batikhumula, futhi batijikitisa emoyeni. Tinhlavu tandiza etihlahleni, tinkwela tishaywa, imoto tajakiselana esitaladini, bantu bawa ngemadolo abo, futhi baphakamisa tandla tabo, bamemeta kakhulu bakhala. Ngani na? Ngoba impi yaseyiphelile. Futhi lababusisiwe, bafana labathandzekako, lobekangesheya kwelwandle, masinyane bekatobe antsweza aya ekhaya futhi kubo. Kunqoba lokunje pho, sikhathi lesinje nekujabula kunoma nguyiphi inhlitiyo. Ijubhili lenje pho, lobo busuku wonke umuntu beka kuloko kuhlekisa. Wawungangena esitolo lothenga udlele kuso uthi udle bese uyaphuma uthi ungakubhadali. Kwakuyobe kulungile. Wawungasebenzisa imoto yemuntu losedude. Kwakuyobe kulungile. Wawungacela lo wawukufuna futhi mhlawumbe wawuyobe sewukutholile. Ngoba ngani na? Kunqoba kwase kuzuziwe. Labafana bebetha ekhaya. Konke kwase kwendlulile. Futhi ngiyacabanga mnakethu. Kubi kakhulu ukuthi lolo hlobo lwemizwa ngeke luhlale sonke sikhathi. Kodwa kumKristu manje ekuseni kunqoba kuzuziwe. Tinsimbi tenjabulo tiyakhala. Imbi seyiphelile. emkhatsini waNkulunkulu nemuntu unqoba sekuzuziwe ngaphambi kokuthi noma ngikuphi kunqoba kuzuzwe kufanele kube netimbadalo letinkulu letibhadelwe oh timbadalo letinjepho futhi ngaletinye tikhathi tijule kakhulu futhi tenda tibati letinkulu titsilitelwa phansi kodwa kuze sibe nenzaba sifanele sibe nesigodzi ngaphambi kokuthi sibe nekukhanya kwelilanga sifanele sithole imvula ngaphambi kokuthi sibe nekukhanya sifanele sibe nebusuku ngaphambi kokuthi sibe nalokulungile bafanele babe nalokungakalungi noma nakungenjalo bewungeke uze wathi ukuthi lokungakalungi kwakuyini kodwa kude uncobe futhi uzuze impi lenkulu kunato tonke lesetake tazuzwa munye waphuma enkatimlweni iminyaka leminingi leyendlulile futhi akazange atethwese yena lucobo simo sengelosi akedanga njengemuntu lothithe lomkhulu kodwa bekatofakaza kuthi akubiti tichumane netinhlavu nemabhomu ema-athomu kuzuza impi
like a little baby and was born
watembathisa ngokuthobeka njengeluswane loluncane futhi watalelwa esitebeleni kwakude ngisho indzawo yokutalwa kwakhe ngesikhathi efika ngifuna nibuke uhlobo lolwehlukile lwentho yekuhlasela lalusebentisa manje sive saAdam songe sasisekuthunjweni lapho bebakhona bangenathemba bangenankulunkulu bangenathuba bangenaze hawu bangenalutho lolwalungabasida titha letinkulu tetinzawo letiphansi talabalahliwe tativalelwe ebumnyameni kwakude indlela yokuphuma kwakude longasida kungekho lutho lolwalungentiwa kwakubukeka kungathi ngalokuphelele ulahlekelwa lokuphelele
But our hero who came down from the portals of glory.
Kodwa lichawe lethu lelehla livela emasangweni asenkhathimlweni litehlisela phansi ngoba kwakungekho umuntu emhlabeni lobekangenda lomsebenzi bonke bona njengekukhuluma kwaseveni bebasesikebheni lesifanako.
We were all born in sin.
Sine sonke satalelwa esonweni salungiswa ngebubi seta emhlabeni sikhuluma emanga futhi kungekho namunye wethu lobekangasitha lomunye sema singenalusito sehluliwe inyakanyaka kuso sonke sandla sonke singakahlangani sasingeke sigcine imithetho nemigubho sithola buthakathaka babo nakanjalo njalo sasingeke sikwende futhi kwakubukeka kungathi sonke sive lesibantu salahlwa sabhubhiswa
He came down because he was in the beginning the bible said he was
waseke uyefika wehla ngoba bekakhona ekuqaleni libhayibheli lathi bekalivi bekayilogosi leyaphuma kuNkulunkulu Nelogos ekuqaleni yayilivi futhi yaba livi konake ngesikhathi enyukela etulu ngalolo suku lwenkhathimulo lwePhasika akaba angalivi kuphela kepha uba ngumpristi lomkhulu welivi lakhe lugcobo
Oh,
into lejabulisa kanje pho nakethu nevili cabangani nje akasilo livi kuphela kepha ungumpristi lomkhulu welivi lakhe lugcobo besingakungabatha kanjani pho besingaya kanjani kuye futhi singakholwa ukuthi siyakwemukela lesikucela kona ngoba ulivi nemncuseli welivi ilogos yaba livi nelivi lendiwa inyama futhi yona lenyama lefanako lebeyilivi yemukelwa etule enkhathimlweni futhi manje ungumpristi lomkhulu enda kunxusa ngaye lucobo evini lakhe. Kubita loko ke nguleyo mphahla libandla lelinayo sikhali lesinjepho asikaze sibe khona lesinjengalo bekalivi. Futhi ngesikhathi eda watalelwa emkhombeni utela kutosebenzisa sikhali se-LUTSANDVO luthando unqoba umhlaba hayi ngetinhlavu tembi hayi ngemachine gun netimbayimbayi kodwa uta ngendlela lehlukile uta ngesimo seluthando bekaluthando lankulunkulu. Ngalesinye sikhathi njengomfanyana ngangivamise ukucabanga ukuthi Kristu bengithanda naNkulunkulu bengitonza ngoba Kristu wangifela kodwa uNkulunkulu bekanalokuthite lokumelene nami kodwa ngase ngiyathola ukuthi Kristu ungiyo kanye inhlitiyo yaNkulunkulu. uNkulunkulu walithanda live kangaka wathi wanikela ngendodana yakhe letelwe yodwa kuthi ngulowo nalowo lokholwa ngiyo angabhubhi kepha abe nekuphila lokuphakathi. Manje uyafika kuqala kutongcoba futhi into edeveli layibekile eveni kwakuyinzondo futhi utela kutongcoba inzondo. Uma sincoba timbi tethu nalokunjalo etimpini taseveni uhlala njalo kushiya ngalokuchubekako inzondo ngoba timbi talolo hlobo desitha. Kodwa Kristu uta neluthando kunqoba inzondo kuthanza labo lebe bangathandzeki uta netikhali lesehlukile futhi watithoba yena lucobo wendiwa wabaphasanyana kunetingelosi utokuva kufa nekunikelta sibonelo futhi ngesikhathi alapha emhlabeni wahamba emkhathini wemuntu wahlola tikhali takhe tekuhlasela ngesikhathi aphilisa labagulako ngesikhathi athatha imicathane lemincane lesihlanu netincedu letimbili tetinhlandi futhi wondla abantu labathi ngulungwane letisihlanu wafakaza ukuthi bekanemandla ethi kwawo onke ema-athomu lebelikhona. Akakhulisanga nje kuphela inhlandi kodwa wanzisa inhlandi lephekiwe. Akakhulisanga nje kolo kuphela kuleyo micathane kodwa wanzisa kolo lobhakiwe kuleyo micathane. Kukhombisa ukuthi bekangulowo mncobi lomkhulu nalonemandla. Kungesiko ukuthi wakha emandi emthonjeni kuphela kodwa wenda lawo mandi liwayini emthonjeni. Wafakaza ukuthi bekanemandla kunqoba futhi wathanda nesikhali sakhe kwakuluthando. Manje caphelani khona-ke ngesikhathi enda loko ngesikhathi emile ngalelinye lilanga eceleni kwelithuna lalazaro futhi kwakukhona umuntu lofile futhi angcwatshwe sekuthi insuku letine ngisho labo lebebakhona lapho bathi sewuyanuka ngisho nekunuka manje impumulo yakhe yaseyihovokele ekhathi dibungu tesikhumba tasetikhansele kuso. Na Jesu wema lapho njengemncobi lonemandla ngesikhathi athi kuMatha naMariya ngesikhathi eme lapho angishongo yini kini kuthi uma ningakholwa nje kuphela nitobona ingathi imulo yaNkulunkulu na. Beyasanza kusho nje ngesikhathi bathi umnakethu ufile nalokunye wathi ngikuvuka nekuphila loyo lokholwa ngimi noma besafile noko utophila naloyo lophila akholwe ngimi angeke afe. Anganitsheli yini kuthi loko kuphakathi emandla labusisiwe alele kimi na? Akendanga leso sitatimente kuphela bekakhona kwenta konke lebekakushide ngoba bekangumncobi lonemandla. ahleli kuye atibambile ambonywe ngenyama yemuntu njengemuntu kodwa ngekhathi kwalapho kwakungahlali muntu ngaphandle kwaNkulunkulu somandla lomkhulu nalonemandla bekakhona kudala tinto letinsha bekakhona kukhuluma futhi lakucelako kwakuniketwa ngalowo mzuzwana kodwa wathithoba bekatigcine angulophansi bekafuna kuniketa sibonelo bekafuna kuba luhlobo lolukahle lomncobi uthi bekanguye manje wathi fakazela kuba nguye njengoba bengihlale ngisho emhlanganweni wami mhlawumbe ukuthi wafakazela manje ekuseni kuleli cembu lebantu ngalokusa lokuhle kweliphasika lo munye thathe welibandla lelithithe lelingakholelwa ekwemukeleni ingadi yenkosi Jesu ngaphandle kwekuchitheka kwengadi kude kuthethelelwa kwesono wangitshela ukuthi lo muntu bekangumprofeti nje umuntu lomangalisako kuthi ngimende ebuNkulunkulu ngathi bekabuNkulunkulu bekangunkulunkulu wathi lo wesifazane utama kumenda abe mkhulu kakhulu ngathi kude emagama labe kangavakalisa bukhulu bakhe lulwimi lwemuntu alukaze luthole kuvakalisa ngikhuluma nendvodza ngalelinye lilanga lonxuse lelive lovela eWashington DC futhi wathi emfakazini lobuncanyana ekudleni kwasekuseni lapho sasihlangene endzawonye wathi mina ke uPranam bengisolo ngingumluthela impilo yami yonke kodwa wathi ngalelinye lilanga ngisethamele imvuselelo leyifashini lenzala wathi ngaguxa phansi e-altari futhi ngangifuna ukuthola kwatana naNkulunkulu wathi futhi ngiselapho ngiguqile manje lona ngilonxusele live waseWashington lowake wasebenta ngisho ngaphansi kwemengameli college futhi ngesikhathi abuwa etulu wathi ngabona umbono waJesu wathi ngiyakwati ukukhuluma tilwimi letimfica letehlukene ngaphandle kwenkinga wathi kodwa angitholanga ngisho nalinye ligama kusho lato tonke leto tilwimi letimfica wathi ngako ngavele nje ngaphakamisa isandla sami futhi wanginika lolusha bukhuluma ngalo wathi ngibone nje inkatimulo yebuso bakhe lo thathe washo kimi wathi nakethu uBranham Jesu bangesilutho kodwa umuntu umprofeti nje ngathi bekangunkulunkulu thathe wethu wathi umenda abe ngilone buNkulunkulu kodwa akasuye ngako wathi endleleni phansi ekugicikeni kulele lithuna laLazaro iBhayibheli lathi wakhala impela bekangiyo impela inhliziyo yaNkulunkulu wagula njengoba sigula bekayinyama njengoba siyinyama wethwala emtimbeni wakhe tifiso letifanako netimvo lesitendako noko kuba ngumhlatshelo lophelele bekafanele akwende lokho wenda kodwa ngathi wathi wakhala ehlela ethuneni laLazaro ngathi kodwa oh thathe kunjalo bekangumuntu ngesikhathi akhala kodwa ngesikhathi emile lapho eceleni kwalelo thuna lapho kuthula kufa kulele lapho umtimba lobolile wawulele usongwe ngendvangu ngesikhathi athi susandle litshe wabuthisa ndzawonye sithombo semtimba wakhe lesincane futhi wathi Lazaro vuka uthi indvodza lebe seyifile tinsuku letine yema ngetinyawo tayo wakuyini na kubola kwamati umendi wako umphefumulo uyayathi inkosi yawo futhi lo mncobi lomkhulu nalonemandla wafakaza lapho kuthi bekanemandla ekufa emazulu nesihogo nelithuna impela kukitata inhlitiyo yethu ukhuluma ngekushaya emapani endishi nekubetha emacilongo na umhlaba bewufanele ube kujubhili manje ekuseni kwangathi awukaze kukhala kakhulu nekumemetha kwabantu bakhe ngoba lolu lusuku lwesikhumbuto kuthi ngesikhathi anqobe sitha sekugcina futhi wasikhulula thine bathunjwa yebo bekangumuntu kunjalo wafakazela kuba ngumuntu futhi wafakazela kuba uNkulunkulu ngalobunye busuku ngesikhathi lwandle loludlangako lolwabitha kuphila lokuthi ngulungwane mhlawumbe nabanye benu bomake lapha manje ekuseni bafana benu bafa ekudlangeni kwelwandle ngaleya mhlawumbe bacwile ngaphansi kwemagagasi kula masimu empi labandi kulomhlaba labanye labathandzekako benu ulele ngaleya mhlawumbe ngaphansi kwelwandle kodwa ngalobunye busuku ngesikhathi bekalele esikebheni lesincane nemagagasi bekagcumagcuma elwandle njengesivimbo selibhodlela wavuka futhi wabeka lunyawo lwakhe ethi kwenzambo yesikebhe wabuka etulu ngasezulwini futhi wathi kuthula nakumagagasi wathi thula nalolo lwandle lolunemandla lwathula thu kwaze kwangabi khona neligagasi nje kulo impela bekanjalo kuliqiniso ukuthi walamba njengemuntu ngesikhathi ehla entabeni futhi bekalambile abuka esihlahleni latho kudla bengumuntu kodwa ngesikhathi athatha leyo micathane lesihlanu nenhlandi lembalwa futhi wondla inkulungwane lesihlanu bengetulu kwekuba ngumuntu ngesikhathi afa eminyakeni lengemakhulu lalishumi nemfica lendlulile nguthandi alenga esiphambanweni akhalela umusa uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami ungishiyelani na wafa njengemuntu kodwa emakhulwini lalishumi nemfica neminyaka letsite lendlula manje ekuseni wafakaza ukuthi bekayini wanikela luphawu lokugcina lwebumesiya bakhe ngesikhathi athabule tibopho tekufa nesihogo tehlukana futhi wavuka ethuneni angcoba ngiyaphila kube phakathi futhi ngoba ngiyaphila nani niyaphila nanga umncobi ukhuluma ngekuhluthula emaphinifa nekulijikitisa na bantu bathi siyahlanya ngoba simemetha kakhulu futhi siyagijima futhi siyamemetha futhi siyampongoloza abazange sebeve kuzizitela lokuncobako kwelizulu kuthi impi seyiphelile wethu lomkhulu umncobi lonemandla sewuwine konke kuncoba ume yedwa manje ekuseni angakathintwa ngesikhathi efika emhlabeni bamnika ligama leliphansi kunawo onke lebe bangamnika lona njengeluhlanya bambita ngabhelizebule inkosi yemadimoni kunjalo waya edolobheni leliphansi kunawo onke lakhona emhlabeni iJericho nemuntu lomncane kunabo bonke edolobheni wadzingeka abuke phansi kude ambone kodwa ngesikhathi uNkulunkulu iminyaka lengemakhulu lalishumi nemfica lendlulile wamvusa nguloko umuntu lakwentile kuye kodwa ngesikhali seluthando wanqoba wonke develi futhi uNkulunkulu wamphakamisela etulu kakhulu futhi umnika ligama lelingetulu kwalo lonke ligama lelike lashiwo emazulwini nemhlaba lonke ligama ezulwini liyakhothama egameni laJesu yonke ingelozi bonke bukhosi yonke into iyakhothama egameni laJesu lonke lulwimi liyomvuma lonke lidolo lidomkhothamela futhi wenyukele etulu kakhulu athe ngisho adzingeke abuke phansi kubona emazulu lowo ngumncobi lonemandla ngulowo lowakwenda ngesikhathi ashiye umhlaba kamuva itolo ebusuku sibenako bekanethi khiya tekufa nesihogo dilenga elihlangothini lwakhe amen ningesabi nginguye lobekafile nalophilako futhi kude kube phakathi futhi sihlanganiso nginetikhiya tekufa nesihogo dilenga khona lapha ukhuluma ngemncobi futhi ngoba nginqobile ngende umgwaqo lomkhulu wenu futhi nihambe umuntu wencatshwa ezulwini umgwaqo lomkhulu wawuvaliwe kwakungekho mgwaqo lomkhulu kodwa lapho kwakude khona umgwaqo lomkhulu uyafika kutokwenda munye oh he lilayini lekucala kwakungemadimoni ekungabata lolandzelako kwakungulimata lolandzelako kwakubugovu lomhlaba wawumbonywe ngelilayini lemandla ebudimoni kwase kuba kugula tifo kodwa ngesikhathi acala kwenyukela ezulwini Itolo ebusuku besinaye aphuma esihogweni netikhiya tekufa nesihogo eluhlangothini lwakhe. Manje ekuseni siyamenyusa. Haleluya. Nesikhathi avuka bekane bekangilohlulako futhi lapho enyuka wephula onke emandla adevele labambe etikwe muntu wenyukela etulu futhi wapha tipho umuntu tipho tamoya loyingcwele umncobi lonemandla ume yedwa manje ekuseni futhi emkhathini wakhe nalo lonke likholwa ngumgwaco lobusisiwe lomdzala lomkhulu longcwele kuthi lolungile ahambe kuwo ayikho indlela yokuphunyuka kuneli layini linye kuphela lelijutshwe phansi kusuka engathimlweni washiya tinyathelo letinengathi lapho ahamba atsabula emihubheni yemandla emadimoni futhi wasendela umgwaco lomkhulu yonke indlela uhleti etulu manje ekuseni njengemncobi lonemandla bantu bakhe banejubhile tinkulungwane letingemashumi tabo umhlaba wonke jikelele timemeta kuncoba ngikubukile loku lokudzala kwemthetho lokubanzako kujoyina libandla sengiyambona nje lomunye athi ngitokukhombisa kulahla kwalo lapha kwathi nje imbi yekucala ingaphela umlayeto wawehla ngemgwaqo lapha ungena ebhasini iGreyhound bathi wani wonke lomsindo na umayelana nani Uthi lomunye wabo wathi bukani lapha nali liphepha imbi isandza kuphela futhi wonke umuntu akhala futhi amemeda kodwa munye wesifazane wathi oh hey kuye ngani dzingeke ukuthi iphele kanjena na wathi kube nje beyichubeke tinsuku letimbalwa kadze wathi John nami besitobe sihleti esitaladini lesilula wathi besitobe sihleti lapho Kwakunendvodza ime emuva ekusaphathekeni kwebhasi wathola lo wesifazane futhi wacisha umphonsela emnyango futhi ngesikhathi emaphoyisa abopha le ndvodza yathi sizathu ngikwendile yathi lo wesifazane bekangenamuntu lapho lebekanendzaba naye kodwa nginebafana lababili ngalapho wathi angikhonanga kubamba imizwa yami Oh mnakethu nginababa ngaleya mina labathandzekako bami ngaleya kuyinto letsithe kimi ngesikhathi Jesu anqoba nginemkami nginemntwana mina labathandzekako lowo lomkhulu umncobi lonemandla ngangibita ngemtikiki longcwele noma luhlanya lwetenkolo noma yinto ufuna kuyenda kodwa uma ngicabanga ngaleyo mpi lenkulu sekucathululiwe imbadalo sayibhadelwe Kunqoba kuzuziwe. Jesu wavuka kulabafile, luphawu lokugcina lokumesiya bakhe. Konke lokho sekwedlulile. Uyaphila manje ekuseni, netikhiya tekufa nesihogo. Nginalabathandzekako longesheya kwemncele ngale. Ngikulomgwaqo lomkhulu lomuhle lomdzala. Ngenyuka kuyobabona. Ngingacabanga ukuthi ngiyahlanya. Oh kodwa ngijabule kakhulu. Konke kutatululiwe. Umsebenzi lose ufeziwe. Aphila wangithandza, afa wangisinzisa. Angcwatsha wathwala tono tami, watiyisa khashane. Avuka wangilungisisa ngesihle phakathi. Ngalelinye lilanga uyabuya. Oh lusuku lolumangalisako. Lompapatiso lomdzala lobusisiwe wamoya loyingcwele. Kuthi holela etulu kulomgwaqo lomkhulu lomdzala lomangalisako. Oh kujabulisa kanjani pho? Bengingaba kanjani emahloni ngako na? Nima na Paula longcwele manje ekuseni ngisho lokhu. Anginamahloni ngelivangeli la Jesu Kristu. Ngoba lingemandla aNkulunkulu ensinzisweni. Lingemandla etikwe kugula. Lingemandla etikwe kufa. Lingemandla etikwe lithuna. Ngesikhathi lo lolukhuni, umpostoli lomdzala efika ekugcineni kwendlela yakhe. Kuthi bagubha lithuna lakhe ngephandle lapho. Nekufa kumbuke ngqo ebusweni. Wahleka ngqo ebusweni bakho. Wathi, kufa, luphi luthonsi lwakho na? Thuna, kuphi kuncoba kwakho na? Kona ke wamemeta kakhulu tindvumiso taNkulunkulu kodwa akabonga uNkulunkulu lo sinika kunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu umncobi lo nemandla kunabo bonke lo wake waphila umncobi lo nemandla kunabo bonke lo wake wafa ngoba kwakunguye kuphela lo bekangancoba afe uthi anqobe kufa cobo lwako uthi wavuka futhi ngekunqoba wakufakazela lebekangiko kwakuluphawu lokugcina lobumesiya bakhe Futhi manje ngenhlanhla uma bekungaba khona lomunye lapha kulesakhiwo manje ekuseni lo lilunga lelibandla lelisivuvu futhi angayathi injabulo yalokuphela kwempi bantu bamemeta bantu bajabula bantu bakhala wena uthi yini indzaba ngabona bayathi ukuthi yinto leseyiphelile konke sekuphelile impela si Shaya emabhendi sikhalisa kakhulu emacilongo nelivangeli liyaphuma ingadimulo nemandla aNkulunkulu ayatiwa futhi kungumsebenti losuphelile Sivumelwano sesisayiniwe luthumo kuNkulunkulu Kristu usisayinile ngengadi yakhe lutobo impi seyiphelile kunqoba kuphumelele Angizange ngiphumelele waphumelela ngijabulile njengako hey ngesikhathi labanye balabo bafana babuya bavela ngesheya kwetilwandle bayangitshela ngesikhathi umkhumbi ungena eNew York lapho nje ungena esikhumulweni semikhumbi babuka ngale yafa futhi babona sithombe lesibathiwe senkululeko yinto yokucala loyibonako iphakeme baphakama labanye babomkanje ubovu labakhubatekile bangephandle emgcengcemeni wemkhumbi kude basibone uthi lapho baqala kubona leso sithombe lesibathiwe senkululeko baqala kulila bakhala abakhona ukuthi bamba indvodza lenkulukati yema lapho indvodza lenkulu lenetandla letimahedle levevetelako nalechachathelako abakhonanga kubamba imizwa yabo ngani na kwakuluphawu lwenkululeko ngemuva nje kwaleso sithombe lesibathiwe senkululeko kwakulele kwakunababe make labathandzekako sithandwa umfati umntana bonke kulomhlaba labo labasho lukhulu kubo bahlala nje emva kwako futhi ngaphambi nje kwekuthi bangene bachonza kwakulive lalabakhululekile nelikhaya lalabanesibinzi Imbela kwakuyochachathelisa imizwa yakho loyo mjeka lomdzala undiza cabanga ngako mkanje ubovu lo wahlukumeteka empini angena esikhumulweni semikhumbi impela kwakusikhathi lesimangalisako kodwa omnakethu ngalokunye kwalokusa lokhu lapho umkhumbi lomdzala waseziyoni ukhala futhi ngibona lolo Paulu mile lapho siphambano lesidzala lesimahedle Lapho imimoya ishaya imijeka yawo lempunga lemidzala lapho ahamba atsabula inkungu yekufa unqoba lokunje epholo kungiko ngani akumangalisi singeke sawubamba umuzwa wethu uthule indlo letsite entekile sibe bafola bada khamuti lendo seyiphelele Nesikhathi bakhulisa libhloho lelikhulu emkhatsini wenyakatho ne ningizimu Australia kusukela eSydney kuya ngesheya kweningizimu Sydney yakuthatha kanjani indvodza ngayinye ngani baya kulolonke live kutama kuthola umuntu longakwenda lowo msebenti wawumkhulu kakhulu ngoba bathi akekho longakwenda ekugcineni indvodza levela eNgilandi yathi Nto wenda lo msebenti futhi uma ehlela lapho kwenda lo msebenti yahlola lonke libhawodi lebeliya kuleli bloho ligama layo lalilengela engotini wahlola lonke ludzaka nayo yonke indvo leyaya phansi yefika lapho nalokwendlula konke leyayingakuthola yathola bomakhenika laba bendlula bonke bosokhemisi laba bendlula bonke lokwendlula konke kwanoma yini lebekangayithola ngakuye futhi ekugcinene ngesikhathi leli bloho seliphelile nelusuku luyafika lapho lifanele lihlolwe khona bagceki bema eluhlangothini lunye futhi bathi angeke lime liyobhidliwa kunesihlabathi kakhulu phansi lapho kodwa wagupha washona le phansi bekatethemba bekathi ukuthi yonke indvo yahlolwa futhi wathi ngitokwenda luhambo lokucala lekwewela mina luqobo futhi lapho ahamba ewela lelibhuloho embikwe ngiphathi dolopha ekhathi emuva kanjalo netitimela letinkulu cishe letisithupha ngekulinganisana sita sewela tinyakatisa lelo bhuloho lendvodza lenkulu leyalenda yahamba embi kwalolo dwendwe kanje uma liwa nginalo kodwa bekatethemba nguleyo ndlela inkosi yethu lebusisiwe leyakwenda ngesikhathi yenta libandla layo yahlola lonke libhawodi yonke intho leyangena kulo ngoba lifanele ligezwe ngengadi futhi lomunye webagceki umile eceleni wathi leso sicuku sebagiciki labangcwele bangeke baphumelele kodwa ngalolunye lwaletinsuku lethi letinhle kakhulu lona lomkhulu umncobi lonemandla uhamba embi kwethu namuhla ancoba alitamatame lento lelikufunako uto akunawuba khona naloku kodwa kushelela kulo noma kuphi ngoba uyendile indlela futhi wayicetsa impela sicabanga namuhla ngemithetho yebantu Sifake imicondo yethu etikwetindvo temhlaba kodwa ake nginitshele lokuthithe mnakethu angaze ngibe nemahloni ngelivangeli oh mnakethu ngilo ifashion lenzala lotwele kwabusha lotelwe ngumoya longcwele ngamoya wankulunkulu ngatalwa ngaleyo ndlela nguloko konke lengingiko nako konke lengake ngafuna kuba ngiko ngalesinye sikhathi kungesiko kadzeni kwakunentombatana lebeyiye ekolishi Futhi yayingilethandzekako intombatanyana. Futhi ngesikhathi seyibuya ekhaya yaletha leminye yemibono yayo yasekolishi nayo. Futhi mhlawumbe manje ekuseni labanye benu nibe naleminye imibono yenu yangaphandle nani. Mhlawumbe niyethwele yaya ebandleni imibono yenu leminengi. Yebo ke ilahleni ngilokuhle kunako konke lengikwatiko kukwenda. Khona-ke le ntombatane ngesikhathi isitimela sima ngephandle ngembili. Yeta nalenye intombatanyana lenye yalolu hlobo loluthite kuphapha niyati njengeluhlobo lwa Elvis Presley futhi ngesikhathi emelapho niyati esitimeleni make wakhe bekangephandle wesifazane lomdzala emelapho agcwele tibati wonke ebusweni bakhe lomncane lonemahlombe lagobile agcoke ingubo yakhalikho nesholi lencane emahlombe akhe futhi lena lencane lephaphile yayikanye nayo lena lenye intombatane yabuka phansi yase ithi yebo ke ngubani loya lolu sizi lobukeka kabi wekuhawukelwa lomdzala na yebo ke niyati kwayihlaza le ntombatane kakhulu yathi angathi ngoba nje yayenyanya kakhulu futhi inemibono leminenge yelive enhloko yayo futhi kwakungumake wayo Ngesikhathi sehlile esitimeleni lo make lomdzala wagijimela etulu kuphonsa imikhono yakhe ayigaci wathi oh sithandwa uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho lencane futhi yafulathela futhi yaqala kuhamba ikwesha kungathi yayingamadi yahlazeka ngoba make wayo bekamubi futhi kwendeka ukuthi umholeli waleso sitimela bekayadi lendzaba wahamba wasondzela lapho futhi wabeka tandla takhe ehlombe lalentombatane wayijikisela kuleto tetameli wathi lihlazo kuwe lihlazo kuwe wathi ngisibonile isikhathi lapho make wakho bekamuhle ngalokuphindwe kalishumi kunawe wathi bekamuhle bengingumakhelwane futhi wathi wawuluswane loluncane futhi wawusesitezi embhedzeni wakho futhi make wakho bekeneka timphahla ngemuva kwendlu futhi wathi khona masinyane nje lihavu lokheleka nendlu yonke yayiselangabini futhi ngesikhathi make wakho lomncanyana agijima ngalapho futhi athi ukuthi wawusesitezi etulu lapho wathi bamemeta futhi betama kumbamba kodwa wahluthula lebekanako wakukhumula futhi wagijimela emalangabini etulu esitezi futhi wadonsa timphahla takhe emtimbeni wakhe futhi wakugoca ngato futhi nango eda abuya atsabula kulawo malangabi akuphethe futhi waculeka ebaleni futhi wena usetandleni takhe futhi wathi wathatha loko lokwakungamvikela futhi wavikela wena futhi wathi sizathu umuhle namuhla nguleso sizathu amubi futhi uconze kungitshela ukuthi bewungaba nemahloni ngaleto tibati kumake wakho na ngiyacabanga namuhla uma Jesu ethwala siphambano yedwa nelive lonke lakhululeka na kunesiphambano sawonke wonke futhi kunesiphambano sami. Uma Jesu bekathathwa njengabhelizebule ngulelive wahlekwa futhi wahalatiswa futhi walengiswa esiphambanweni futhi wendiwa lihlazo entelwa mina, ngijabula kakhulu ukuthwala lihlazo ngebungcwele bakhe. Yebo mnumzane, lebitwa ngemgiciki longcwele, noma ngabe yini lofuna kuyibita, noma ngikuphi kuphawula lofuna kukwenda, loko akukumisi nakancane. Ngijabule nje kuphela manje ekuseni ukuthi enhlitweni yami lo Jesu lovukile uyaphila futhi uyabusa. Ngingilomunye wetikhonti takhe. Ngiyethemba ukuthi ungiso nawe. Sikhathi sethu sesihambile manje, seyinsimbi yesikhombisa nco. Kanti sithithe sitophuma. Inkonzo letichubekako titeyocala cishe emahoreni lamabili manje. Kugabenca insimbi yemfica. Asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje ngemkhuleko.
Blessed Heavenly Father,
Babe losezulwini lobusisiwe. Ibizuzu lengemashumi lamane nesihlanu yendlulile. Livi seliphumile. Tinhlitiyo tethu tiyathokoda. Ijubhili iyachubeka. Kungesiyo nje ijubhili yelilanga linye, kodwa ijubhili iyaphakathe. Engatimulweni tingelosi tiyahlabela. Oh Nkulunkulu, libandla kunqoba liyahlabela. Tinsimbi tenjabulo tiyakhala. Imiphefumulo leyake yalahlwa ngelicala lekufa, nekufa nekuya ethuneni ladeveli. Develi sewunqotshiwe, kufa sekunqotshiwe, lithuna selinqotshiwe. Kugula sekunqotshiwe, tinkholoze setinqotshiwe, bubi sebunqotshiwe, inzondo seyinqotshiwe. Kunganaki sekunqotshiwe, butashi sekunqotshiwe, kudati sekunqotshiwe, yonke into seyinqotshiwe. Kristu ungumnqobi lomkhulu. Bekani, bukani umnqobi lonemandla, kwasho imbongi. Bekani, mbukeni asebaleni cekelele, ngoba ungumnqobi lonemandla, njengoba athabula iveyili emkhathini. Wahlebula leyo veyili leyayisithe umuntu kuNkulunkulu, futhi manje uNkulunkulu uhlala emkhathini wemuntu. Wathabula leyo veyili lebeyivimbela kuphilisa kwaNkulunkulu. Wathabula leyo veyili lebeyivimbela sibusiso saNkulunkulu. Wathabula leyo veyili lebeyivimbela inhlokodo yaNkulunkulu. Wathabula leyo veyili lebeyivimbela kuthula kwaNkulunkulu. Manje le veyili seyihlatshulwe emkhathini. Ngengadi yakhe lucobo uhambe njengemncobi. Impi seyiphelile ukufakazele kithi ekuvukeni kwakhe, futhi manje umoya longcwele ungifakazi uthunyelelwe kusihola. Oh Nkulunkulu lophakathe, uma akhona lomunye lapha manje ekuseni lobe kabanjelelwe nje angena aphuma esuka emgwaqweni omkhulu awela eceleni longakaze akhone kuhamba aphumele ekhathi nenzawo nemachawela amakhulu, emachawela amakhulu lahambe emkhathini nemgwaqo lomkhulu. Siyakhuleka manje ekuseni kuthi batonikela ngebungibo babo bonke kuwe, kuthi baphume futhi bajabulele lokunqoba loku lokukhulu lokuzuziwe yinkosi yethu levukile. Siphe kona babe, ngoba sikucela egameni laKristu. Futhi sisakhothamise tinhloko tethu, angathi kulomzuzwana wesikhathi kuthi uma nitophakamisa thandla tenu kuKristu futhi nithi, Kristu, ngiyakuthokotela, angeke ngisaphinze ngibe nemahloni ngawe futhi. Bengisola nje nginelivalo kancanyana. Nkulunkulu akubusise Thathe, Nkulunkulu akubusise mnumzane, Nkulunkulu akubusise wena nawe. Oh hey, tandla tiyahamba nsawo tonke. Bengithite kuba neluvalo kancanyana. Bengithite kuba nemahloni. Uthi impela ngiyayibona inzawo yami manje. Bengingafanele ngabe ngikwentile lokho. Ngifanele ngime ngiqonze, nginikete bufakazi bami. Ngifanele impela ngibe nguloko. Ngifanele ngitshele wonke umuntu, ngitelwe kabusha. Ngifanele ngitshele wonke umuntu, ngemukele umoya loyingcwele. Anginamahloni ngelivangeli, ngoba lingemandla uNkulunkulu ensinzisweni. Ngifuna kuba ngumKristu loqondzile sibili. Angikaze ngibe nguye, kodwa ngelusito laNkulunkulu kusukela kulokusa kwePhasika ngitawuba nguye, ngitawuba nguye. Lo munye futhi, phakamisa tandla takho manje ngaphambi kokuthi sikhuleke. uNkulunkulu akubusise wena, wena hey buka letinqumo lokungenani mashumi lamabili nesihlanu noma emashumi lamathathu lahlethi ekhathi kuleli cembu lelincane lebantu manje ekuseni lende sinqumo kulokusa lokukhulu kwekunqoba bato ngemusa waNkulunkulu bato kuma futhi bangabi nemahloni ngelivangeli ngoba lingemandla aNkulunkulu ensinzisweni oh Nkulunkulu njengoba letandla lethi siphakamile Nemculo unanatela kamnanzi emuva endasi endleleni njengoba sesendlulile ekufeni sangena ekuphileni ngoba wena utsite loyo lova emavi ami futhi akholwe nguye longithumile unekuphila lokunguna phakathi sebendlulile ekufeni bangena ekuphileni ngoba waba kufa kuze babe kuphila ngekuvuka kwakho Wendiwe waba ngaphansi kunetingelosi wehla ukuthi ube ngumuntu uphuma kulowo lomkhulu umtimba wasezulwini lovela ngaleya lowendiwe inyama futhi wawunengadi futhi wachitha leyo ngadi kude wende indlela yekuphunyuka yethu sonke futhi ke akukwendanga kuphela nje sikufunda eBhayibhelini kodwa wakufakazela ngalokungena kuphosisa ngekuvuka kulabafile nekuvusa labafile ngesikhathi ulapha emhlabeni kungesiko lokho kuphela kodwa waniketa ukwende kwaba bufakazi lobukabili njengoba wenda kuAbraham manje ngaphandle kwaloko wathumela emuva umoya longcwele njengafakazi futhi sinebukhona bakhe lobubusisiwe lobunathi futhi kungekhathi kithi busiqondzisa busuholela kulolonke liciniso nekukhanya Siyakubonga ngaletandla lethi letinengi letiphakeme manje ekuseni. Dithi manje sengithatha Kristu njengewami. Oh Nkulunkulu, uma bangakaze babhapathiswe emantini, kumelela kufa lokukhulu kungcwatshwa nekuvuka kwenkosi yabo lebusisiwe. Kwangathi bangabuya enkonzweni manje ekuseni, balethe timpahla tabo, futhi balungele kwehlela phansi kuleli chibi lelicandzako. Siphe kona babe sibusise sithethelele tono tethu sidokunika ludumo ngale minyaka letako lapho imbi seyiphelile lapho intuthu seyomile nenjabulo seyiphelile yonke yalethe indzebe lethu temhlaba lapho sikubonga ngayo yonke indlo lesinayo sitofanele sibe nemaphimbo lamasha buntu lobusha kukubonga ngako kwangathi singangena ke ngenjabulo ngoba sikucela egameni la Kristu amen asime ngetinyawo tethu manje ningathi khohlwa tinkonzo nase igabenxa insimbi yemfica Hambani niye ekhaya nibe nekudla kwenu kwasekuseni nibuye sibheke kuba nani manje bese ke kusihlwa khumbulani ngitofanele ngiphume kulenzambama ngidadisha futhi ngikhuleka ngoba ngithi kini kuthi Kristu uyaphila akafi futhi ngiyakholwa ngayo yonke inhlitiyo yami utoba lapha ekhathi kulesakhiwo lesi kusihlwa kukhombisa ukuthi uyaphila kwenta tindlo letifanako naleti latenda ngaloko kusa kokucala kwephasika naseluhambeni lwakhe lwempilo uma loko kungenjalo kusho ukuthi ke bengisolo ngingumprofeti wemanga ngijabula kakhulu kwathi kuleli hour lelimnyama kakhulu lesiphila kulo manje lapho lonke lithemba kungathi selihambile Kristu lidvala lelicinile lesingema kulo yonke leminye imihlabathi ithi ihlabathi letibishako kulungile lethu lelincane liculo lekuphuma lelithi hamba neligama la Jesu wonke umuntu kanye kanye manje hamba neligama la Jesu dvana welusizine wekuhlupheka Liyo thokotisane jikela eceleni futhi nikhawulane futhi nithi ayibonwe inkhosi kumuntu loseceleni kwakho Ayibonwe inkhosi Sema lemhlaba nekwethaba kwelizulu Kamaleli liku Olimnanzi kangaka Tsemba lemhlabane kwe Tsaba kwelizulu Manje wonke umuntu akabuke ngalapha ngqo Asibonge nje. Asiphakamise tandla tenu futhi sithi siyakubonga Nkosi ngekusindzisa umphefumulo wami. Kulungile wonke umuntu. Ngiyakubonga Nkosi. Ngekusindzisa umphefumulo wami. Ngiyakubonga Nkosi. Ngekungenda ngiphelele. Ngiyakubonga Nkosi. Ngekungipha insindiso yakho lenkulu legcwele kakhulu futhi yesihle. Into lebusiswe kanje pho. Niyamthanda na? Sanini amen. Oh, yonke into seyicedziwe manje bantwana. Yonke into seyiphelile. Ayisekho imbi, akusekho kuhlasela, akukho lutho lofanele ulwende, sekuvela kwentiwe, siyathokoza nje, oh he, siphelele kuye. Ngikile, ngilonzekile futhi ngigcineke kuyo yonke ingodi. Ngikile, ngikile. Ngincike emkhonweni waphakathi. Oh kumnanzi kanjani kuhamba kulendlela yesihambile singcwele. Ngincike emkhonweni waphakathi. Oh ikhanya kanjani lendlela legula lusuku nelusuku. Ngincike emkhonweni waphakathi. Ngincikile, ngincikile, ngilonzekile futhi ngigcineke kuyonke ingodi. Ngincikile, ngincikile, ngincike emkhonweni waphakathi. Wena longakhona futhi loneliduku likhiphe. Oh ngincikile ngilonzekile futhi ngiqhineke kuyo yonke ingodi. Ngincikile ngincikile ngincike emkhonweni waphakathi. Manje libhayibheli lakho. Ngincikile ngincikile ngilonzekile futhi ngiqhinekile kuyo yonke ingodi. Ngikile ngikile ngike emkhonweni waphakathi.
What is it?
Kuyini na? Ngilonzekile futhi ngiqhinekile. Konke sekwendlulile. Konke sekuphelile. Impi seyiphelile. Luphawu lwekugcina lwephuliwe wenyukile. Haleluya. Ngikile ngikile ngilonzekile futhi ngiqhineke kuyonke ingodi. Ngikile ngikile ngike emkhonweni waphakathi. Manje asikhothamise tinhloko tethu tibheke ngaseluthulini lapho uNkulunkulu asithatha khona. Lapho ngalenye ilanga siyokwenyuka siphuma eluthulini lwemhlaba. Ngoba inkosi yethu yaletha eluthulini, yangena eluthulini kusinika umoya wayo longenakufa. Wenyuka esuka eluthulini. Nabo bonke labo labakuye bayokwenyuka naye ngalelinye ilanga. Baye etindzaweni talababusisiwe. Njengoba sisakhothamise tinhloko tethu, ngibona umnakethu Smith usemkhathini wethu manje ekuseni, umelusi we Church of God, ungishayele itolo ebusuku. Mnakethu Smith, ungaphumela ebaleni. Angathi manje kuthi uma umnakethu Smith atosikhipha ngelivi lemkhuleko, njengoba nisaphuthuma ke emakhaya enu, futhi niyoba nekudla kwenu kwasekuseni, nibuyele inkonzo yasonto sikolwa nenkonzo yemibhapathiso. Ngekushesha lecala igabence insimbi yemfica. Asikhothamise tinhloko tethu, umnakethu Smith asasikhipha ngemkhuleko.